chapata. When I look into the mirror, I see the image of my God, the image of my father. Yapo majaribu mengi duniani miashani kaba kwangu wendo baba. Naweka vyote chini sifa mina kupatu na kutukusa baba. Yapo imani yangu msingi Biblia yani paratiba nienda kwa ibada. Umenponyo umenipanafu ewe ndo wangu maulana mchana kutwa mimi na kupa sifa. Oh 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 ai. Umenponyo umenipanafu ewe ndo wangu maulana usiku kucha mimi na kupa sifa. Oh 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 ai. Mola nazidi kukusaka na hivya bura koko nchapata. Sina hoja ila nina lengo moja na mtaka huyu moja mbaye ni master soja.
Mola nazidi kukusaka na hivya bura koko nchapata. Mola nazidi kukusaka yeah. Mola nazidi kukusaka uzima bura koko nchapata. Mola nazidi kukusaka yeah.
Jicho lako pevu kila popote mimi endako unaniona mimi mwenye dhambi ila kwa neema yako Mola
chapata.